Super Baby.
Angalia unanuna when I don't answer your call. Hizi simu za kichina na shinfa kuzitegemea. Angalia unanuna when I say matatu za chelewa, moto moto gari sina to find you wherever you are. Nimechoka, sina uwezo baby, no. Sina uwezo wanichanganya. Sina uwezo baby, no. Sina uwezo Azizi, you're breaking my heart. Azizi, you make me so sad. You always told me I am the one, making me feel like you are the one. But no, baby, that I was sit at here. I'm walking away. Awe.
Nilikupenda kwa hali na mali and all of my body. Sasa umebadilika na shindwa kuangalia. Pesa zako za kuwasha mfukoni, unaponda ponda mali. Na hizi zangu za kuhaso, na shindwa kuzichoma mtandi. Nimechoka,
sina uwezo
baby, no.
Sina uwezo
uanichanganya, yeah.
Sina uwezo
baby, no.
Sina uwezo Azizi, you're breaking my heart. Azizi, you make me so sad. You always told me I am the one, making me feel like you are the one. But no, baby, that I was sick at key. I'm walking away.
Away. I'm walking away. Nilikutumikia, nikakupikia, nikakupa pasa papasa when you need it. Now watch me walk away. Nilikutumikia, nikakupikia, nikakupa pasa papasa when you need it. Now watch me all the girls.